isu soo bixi ololaha, ayay Kamala Harris isku xustay taariikhdeedii hore ee markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka Californiya. Kamala Harris oo musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga oo arrinta kala hadlaysa ayaa waxay tidhi:
I walked underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels and human traffickers.
Waxaan maray jidhulka hoostiisa oo u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shuftada caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darrada. Waxaan u dacweeyey kiiska kiis, waana ku guuleystay.
In case after case, and I won.
Intii uu xafiiska joogay, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mile waa derbi cusub. Waxa uu yareeyey tirada qaxoontiga ee sanadkii la aqbalo, taasoo ahayd ee tiradii u hoosaysay taariikhda, iyadoo uu hirgeliyey siyaasad kala kaxaysay caruurta yaryar iyo waalidiintoodii. Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka, haatanna musharaxa xisbiga Jamhuurigu, isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya, waxa uu yidhi:
This November the American people are going to compare these records and they're
November
going
to tell dadka Mareykanka waxay isbarbardhigayaan taariikhda hore ama diiwaanada waana kala sheegayaan xadka iyo Harris waxaad qabatay shaqo xun waxaad ku tahay ceeb dalkeena waa lagu eriyay halkan ka bax waa lagu eriyay soco
You're fired get out of here you're fired get out
soo golootiga ayaa mowduuc kululka ah doorashadan Kolorey ururinta sameeya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiiyeen 150 ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriinta ay halis ku yihiin Mareykanka. Inkastoo kala badh dadka Mareykanku ay taageereen derbi xadka laga dhisay iyo weliba in ciidamada Mareykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horle oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo galootiga. Xilli aqalka Kongareesku ku guuldaraystay inuu meel mariyo dib u habeynta dhinaca socdaalka ayuu dalku weli ku tiirsan yahay amarro fulineed iyo weliba xeerar iyadoo ay ku xidhan tahay kolba qofkii xafiiska jooga. Corey Furman waa garyaqaana dhinaca socdaalka:
deegaanka
siyaasadda ee aynu ku jirno waa meel adag sababtoo ah amarrada fulineed badanaa waxay ciwaanno u noqdaan dowladaha. Waxay noo jooga Kongareesku aan rabin inay wax sameeyaan. Haris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda, isla markaana hoosta ka xariiqday doorka Trump ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sanadka ee horaantii sanadkan. Kamala Harris, musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysay tiri:
He tanked the bipartisan deal because he thought it would help him win an election.
Waxa uu dhiisha u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday sababtoo ah waxa uu malaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guuleysto doorashada, taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda, keliya waxa uu danayaa naftiisa. Marka waa kan ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan, waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay, waxaananu saxiixi doonaa sharci ahaan. Xulafada Trump ee xisbiga Jamhuuriga ayaa ku booriyay inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Harris, gaar ahaan dhanka socdaalka, waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilidda soo galootiga bilaa sharciga, islamarkaana waxa uu ku cambaareeyey maamulka Biden iyo Harris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay. Waxaana uu yidhi Donald Trump, musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu, isagoo arrintan ka hadlayaan:
With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we gotta stop them.
Codkaaga, sicir barar kuwa uu joogsan doona, kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan, iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan, fiican. Waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida. Ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyey ilaa 130,000 tahriibayaal ah oo halkaasi afka soo saaray bishii Juun, kuwaasi oo ka badan ilaa 104,000 oo isla bishii Juun ee sannadkii 2019 halkaasi soo gaadhay, sannadkaasi oo ahaa kii u dambeeyey ee Trump ama wax yar ka hor uun xanuunkii COVID-19. Hase yeeshee waxay ka yar tahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sannadkii 2023 oo ay gaadheen in ka badan 300,000.